in love with the Christ of Poplori Ministry. We do it again. Isaac Production.
Ananya Timparo, unabaliza vitu kukudango. Ananya Timparo, unabaliza vitu kukudango. Kumangeyo, emitu cheni duaka kendingong. Kumangeyo, emitu cheni duaka kendingong. Ananya Timparo, unabaliza vitu kukudango. Ananya Timparo, unabaliza vitu kukudango. Kumangeyo, emitu cheni duaka kendingong. Kumangeyo, emitu cheni duaka kendingong.
Yeah, I'm in love with the Christ. Satan is open wango vangango kumapumparo. I'm in love with the Christ. Satan is open wango vangango kumapumparo. Abedu kama chola pundu ni chudegi. Etinga kama chola kama pundu ni chudegi. Ukita koko fanyi mungu kumchudegi.
Out.